sawirki afraad ibheen way aray walkasta oo beertuun hakiboho aami kortaan ooba ahayn geedka beerta dhahdiyey kiyel madii aantaan geedkun dhimadaasaan way jiri jiri lanhun oo magaashay shaydaan la are ruuhaan walba hun u sii hogaamiye shaydaan ibhey adow sheeywaa lankastoo dareerowna adow sheeywaa walkale ma fadaaw shaydaan ooba ahayn inii halaayo waliifaylan uu ebhey abuuri shaydaan been hansheegi haawa wayna aree maddii aantu geedkun ma dhimadaasaan laakiin agli badan yaa yeeladaasaane haawa si faylan ya in dhugunsati dowgi shaydaan geedkii ebhey aan diidina aanti walii kalena magilkeed ya hansiisi eedan iyoonay haawo maddii dembi faleen yaa ruuha ka dhimadeen ebheyna jannada haki buri inkastoo eebahey jeclaadi eedan iyo haawo way aray jid aadanaha hakino godayaa ani sameeye maddii eedan iyoonay haawo sannadood waynaati dhimadeen.